DJ Starborn.
You're about to go to the world of Sirius and the best of the best video DJs that the world has ever seen. Ladies and gentlemen, please welcome the Visual Mix Master.
Nasema basi mianza vinomana wakileta bifi na baki wametapaka ataka wanatupa buti na mangolova
min kona kabunde
doga miyoga matogora nasa pitike bounce blena ni bamba ma niko na mitungi na maganji na maganja ma panda ma totu andama nishe mpaka kwenye ba mko na kakitu na niwasha ni kami ni ta ona za fast ni six zoe shi aga kak gilizo mapain mara moja kama better plan better than that one better than the red
sun ilo pa kwenye bitch na ni tamu
kama kandi ba tamu kama kandi ba ni tamu kama kandi ba ni tamu kama kandi ba teka kila banani nyonye kama kandi ba tamu kama kandi ba ni tamu kama kandi ba ni tamu kama kandi ba teka kila banani nyonye kama baby uko lyrically fit kama iyo skirt umevaa and me I come in peace kwanza kama biti kapuka biti ko kwa DNA tabidi umebanjuka ha ha itabidi umebanjuka kila time mina spill ipatana kwa club suna jonda lipa bill basi nja ukae na mejuna jwa mina kufil siyesi kukansol kama madi ya makora banije penda uko kwa life yangu vimeti nibaki na we mpaka tushike makora suna jwa mina we my baby siwa ni danger damu kama kandiba ni damu kama kandiba ni damu kama kandiba neka kila banani nyonya kama kandiba damu kama kandiba Nitamu kama kandiba Nitamu kama kandiba Neza kila banani yoche kama kandiba
She's so fine, she's so cool Oh you damn name true Akipita na feel so nice Hata nikiwa na my girlfriend Akikipali mimi nitukuma nae Ningependa twende dead tonight Uko fine zaidi ya wote Bigu fine zaidi ya wote
Damn name tamu kama Tamu tamu Ujo damn name tamu tamu
Show me how you do. I really wanna.
social medias at DJ Starboard.
Nalota mapembe ongeze mkia. Na ukini bip tunakupigia. And let me make one thing clear. Bra 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 staki kusikia. So simba so chui so mamba. Kuzi yangu inatosha kujigamba. Na sina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya ni bamba tu bamba. Masa unaweza kuzaa kizaza. Sisi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda. Sibado tuko macho mida ya wanga. Unga mkanda, kaza na kamba. Ama ufata nyayo uchane msamba. Masuwa miamba, masuwa anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Misha na muziki
Starboard.
Acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini. Piga muziki. Safari na muziki. Acha maneno weka muziki. Kimba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki.
Bamba ta, shika, kamata. Rumba, chakata. Kaboka mchizi, shadata, shadata.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo, kongo kwa tabu beki. Cheza lokasa ya mbongo, uwezi kumeki. Watch yourself, sije ukaji confuse. Mzuko wa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakagi ujuwaji. Utajikuta unatandikia watu jamvi. Kusubiria embe chini ya mnazi. Kumwelewesha chizi, utajipa kazi. Funga mkanda, kaza na kamba. Ama ufate nyayo uchane msamba. Masu wa miamba, masu wa anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Mishana muziki. Acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini. Piga muziki. Safari na muziki.
This is the Party Master, DJ Starboard.
You better pull that nigga. You better pull that nigga. I've had it. You better pull that nigga.
Thank you,
mama.
Starboard.
I'll never let again your love again. Kachupa nimeshika kila time. Machungu moyoni nikingoja. Nili hapa kila time. I'll fight for your love like a soldier. Call me nigga. Wait up, call me nigga. Nahisi tuko kata maji. Maji, maji. I say call me nigga. Wait up, call me nigga. Nahisi tuko kata maji. Maji.
Why get shot attack? Say you miss my body and you say you want my back. Did my wonder dead when you did all of that. Did drink up your liquor cause you did all of that. Anyway, you say you miss me wanna come around. Hey, you want come back? No you don't. Hey, how much girl getting on your phone? Hey, come one of them and leave me alone. Hey, I was blind to you. I was blind to you. I was weak to you, now you want me. Nice for what? Drink up your liquor cause you can't get it back. You must still love it, but I can't get it back. Human time when you not get it back. You better live with the Arab boy. Where you shot?
Yeah, I'm say for me nigga. Wait up for me nigga. Now it's a tough one, but I'm magic.
DJ Starboard.
Bossy, Bossy, Bossy. Godfather, man a OG. Bossy, Bossy. Godfather, man a OG. Man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Put it bang, 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 hey.
Hey yo, Idris, tell them what they're gonna take the piss. One step, you step out to that turn up in a diss. Body comfortable and me physically fit. I'm a brown and sweet just like the chocolate.
Yo, Wiley.
Them ones sound like me. They're done a pussy pretty with the okra body. Shut down in the city with me bad girl pussy. Every man want piece of me. The back of them a pop and them a bun weed.
we got hella pounds.
079, baby, I'm a hammer, did you shop?
Bossy, bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast, G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Ayo, Sean.
Aye. So when me spitty body with it, maybe gala get with it. Spitty body with it, maybe gala gala get with it. Spitty body with it, maybe gala get with it. Wind up your body and spin it. Girl, when you bubble out of trouble, why you give me this something? Now turn it around and bring it. You're pressing it back on and on. Never push that button, my girl, don't bother quite tame it. Once you broke out and fling it. Once your body shaking up to the limit. Once you wild out to wild it to S to the base, step London and mid on edges. Is it?
Bossy.
I came to rap it up, do my thing. Sabi put me on the gram and a remix thing. Full time Wiley with the Pacino flow. Godfather part 2, call me De Niro. I came to win, battle me, that's a sin. Disrespect, man, get a slap on the chin. Man a king in a top bowl, Larry. Man a big DJ, Hawks, Megan and Harry. Bossy, man a bossy. I make your girl melt like a toasty. I've been this way someday. And I write for myself, no ghosting.
Needs a boy, got money in a bank on. Ready for roll and blaze up this tank on. Got the girls from Jam 1 to Hong Kong. The girl, them champion. In it.
Bossy, bossy. Godfather, man a OG. Man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's soul free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. Smoking at my kids like a bossy. Flare in the world like a bossy.
DJ
Starborn.
Kenyan boy.
The motor.
001.
Kiuno bilang pupa. Unavyo kata. Malkia pali pupa. Wako ni medata. Sura changa changa. Gozi ya koko bata. Shekunda lisia sanga, yani swadaka. Mama, wangu moyo utaupeleka puta.
Anita kukosa,
senyora mi amor, my mama sita.
Karibu come closer.
Katoto bisi kuti kuti.
Ale,
madwi ti twiti. Kamejazia katikati.
Ale,
yani tiki tiki. Kalivyo katamu yani keki keki.
Ale,
madwi ti twiti. Speedy me a missy fungi breaky.
Ale,
chiki chiki chiki.
Wee mama.
Pepete, ipepe, pepete.
Ipepete ukinama.
Pepete, ipepe, pepete.
Wee mama.
Pepete, ipepe, pepete.
Ipepete ukichutama.
Pepete, ipepe, pepete.
Kenyan boy ya. Ipepete, ipepete.
Pepete,
ipepete, ipepete.
Chakufikisha hali napotaka.
Basi ongeza majonjo. Leo taratibu misi na garaka. Mpaka majogo.
I love the way God you call me daddy.
You turn me, turn me, oh, oh, oh.
Fundi wako wa mapezi jumbani.
Mandigo ndingo, oh, oh, oh.
Niko gele kamsumari.
Kwa nyundo ya kome, oh, oh, oh.
Nisukushie kausukani.
Katoto bisi kuti kuti.
Ale,
kai. Madwi ti twiti. Kameja siya kati kati.
Ale, kai.
Yani tiki tiki. Kalivyo katamu yani keki keki.
Ale, kai.
Madwi ti twiti. Speedy mi ya misi fungi breki.
Ale, kai.
Yuki chiki chiki.
Hey mama.
Pepete, pepete, pepete.
Pepete ukinama.
Pepete, pepete, pepete.
Hey mama.
DJ Starborn.
For the longest while we're jumping in the party, and you want it on me, we're pushing everything. Right back on top of me, yeah. But if you think you're gonna get away from me, you better change your mind. You're going on home. You're going home with me tonight. Crazy, turn me on, turn me on. Oh yeah, yeah.
be Shamsham. Come, but it's when the rest are now. Mohana, to hang up a chopper, to pick up a picture, to trend the quatu takama, Obama Rupita. To hang up a chopper, to pick up a picture, to trend the quatu takama, Obama Rupita. To take this, I'm going to take a baby. To enable the vibe, we have a baby. To put them on a motor, to never see a motor. Come on, go to Tachija.
Tunachafua basi wapi yo dastapan. Oya mifuko zimeshaka rastaman. Itisha kinywaji fastaman. Kang itisha kinywaji fastaman. Kang hapa niko na taska kan. Weka kwa bills inda nipa na mastercard. Watakwa njuga majika Zanzibar. Basi mastanga hii watakwa parking lot. Saya kwenda home sinta pigi ya taxi cab. Nina msupa amevali ya cardigan. Kiche kichesi utapata hatata. Wax on wax off Daniel San. Nikitoast up chupa ya Jameson. Ongeza ice iwe kama ya Eskimo. Chapa shop bottoms up. Here we go.
Leo mziki tunayo. Shake it vile kumebamba bamba. Leo vinywaji tunazo. Shake it vile kumebamba bamba.
Umebamba mikono na super gum. Kwenye mic nimeshika na super glue. Naichana naitema kaba bubble gum. Niko wax kama shuma handle stand. Mina Bangladesh, Pakistan, UK na wapound. Yes I am. Mini king kwenye palace Buckingham. Piga matot na masipa wa Tottenham. Mara kwa train inabidi ya Amsterdam. Rotterdam niliwaka pang pang pang. Sudan watagwanda kam dadab. Istanbul na mataki za basketball. Italy niko Rome, Vatican. Hamburg niki cruise kwa autobahn. Piga dito ndio ni sign ma autograph. Nika piga sign Abasta Baza.
Leo, leo mziki tunayo. Shetu kune kume bamba.
Sikne bamba.
Leo,
sambusa, kichugu ni mzigo na toroli, adi nguo inataka pasuka, msupu mwenye macho ya goroi, rangi kama unaoga mafuta. Oh my, oh my, I don't lie, girl you know you change my life. In your eyes, I don't lie, girl you know you change my life. Wendo raya dunia, baya, sikia, my dear, usije nikimbia.
Shabu dodo, mwenzako na malizika, eh. dark brightest. So Jah guide us fully than the matatu. Tuka jezo kwa matatu. Ona leo tunachoro kwa matatu. Damu jasho na machozi tu mwanangu. Uliza kiatu. I've been on the grind. So much to do, so little time. I'm only trying to get what's mine before me seek a finish line. And I'm having a good time. I hope I get to see you again. Hope I get to see you again when the light flies. I hope I get to see you again. Hope I get to see you again. You know, they never know the story of us before the glory. I do it all again. I wish we could rewind. I wish we could rewind it.
I never foresee to go in my star before the fame. I would do it all again.
Rewind selector, my fans wanna sem. Mouthful so sweet, now wanna chindwa to kutema. Then, inabidi tikumbeza. Matema chungu tukiwa sifu to my head. Cause they can never let us go. So inabidi to explode. Your situation to before. You get toxic. Nahitaji my good vibes in my lifetime. You're my only hope, baby, you are my lifeline. Keep you in my zone, in a me lifetime. And we can make it all the way. Cause they never know the story of us before the story. And I do it all again. I wish we could rewind. Yeah, I wish we could rewind.
That can be the bell by the ambulance.
A doctor to come on the floor. But this girl a killer, she murder, she raw. No woman, nobody, we said that before. I'm high and you're high, but we want some more. Me hands on your waist and my stick on your drum. Tease me, just
like a little bit with the ambulance. Que show the book in my bambulas. Que con your soup on this get bambulas. And he kick his shot, can I be big, deep, deep. That can be level with the ambulance. Que show the book in my bambulas.
Jana nilikuwa na shida mingi, nishazi sort, niko busy. Ndio nakunywa ndogo bia, ni lazima leo. Dunda nilinja na miguu, nataka nikitoka wanibebe chuchu. Leo ni siku yangu ya kamweso, kautumi ni
okwato. Kisho ya muke na mababulas. Nikunye supu nisike fabulous. Tangi ikisha, kena repeat, repeat. Taka nilebe wente ambulance.
Sina time for rest to kusikarura. Niko papers jama leo nikurarua. Kuzurura buda na nitambua. Niko famous kuharibuliza gafula. Kweli jana nilivuruga. Amelala juu yangu buda dumuza. Iyo lungula, nipeleke runga jisina huruma.
Taka nilebe wente ambulance. Kisho ya muke na mababulas. Nikunye supu nisike fabulous. Hangi kiisha, jena repeat, repeat. Taka nilewe waite ambulance. Kishoda muke na mapambulas. Nikunye supu nisike fabulous. Hangi kiisha, jena repeat, repeat. Taka nilewe waite ambulance. Kishoda muke na mapambulas. Nikunye supu nisike fabulous. Hangi kiisha,
jena repeat, repeat. DJ Starboard.
Picha nina anza sharata. Picha nina anza shawaka. Picharina anza cha changa nikiwa. Picharina anza cha rata. Kweli mie, ame nikamata. Kwa jinsi nava mwangalia, akinipatia, nami sitawacha. Wanyuma nanipa mineso, wanyona nanipa mateso. Shwela matendo geto, mtamna peni gerezo. Nakula kwa macho, five star girls imjezo. Hebu wona.
Ah, 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 ah
Rugara fudia kitanga Sombia kapita na kanga Nyuma figisu majanga Anamone kungonya tena alivyo shona Umu kama katuni wa kuchora Asingida dodoma kitanga ni sodoma Kiuno kama nyuki donora
Mwana ilo watu sumye nagira Osijeleta lefarika mpira Chumba katu sijo kanzira Kashiko na ushize nyutahira
Mtoto yani mukiri mukire Mpaka nani shigiri shigire Asa akilikiri ligire Yendo mama chibudi chibude
Amenikamata Kojisnamo muangalia Akinibatia Nami sitamata
Tu sexy yaman
Buje buje yaman
Mungu wameumba apa yaman
Natamani nikaseme na yaman
tu sexy yaman
Buje buje yaman
Mungu wameumba apa yaman
Natamani nikaseme na yaman Na mimi amezaliwa Hili mimi ni wena Maka sasa nimechanga nyikiwa Maka jaje awe nami
Mtoto jani mukiri mukire Mpaka nani shigiri shigire Asa akilikiri higire Yendo mama chibudi chibudi
Na mimi amezaliwa
Nilichopata nikiomba walisema kitakwisha Nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba Hao binadamu walinipa wiki Sasa imepita miaka bado wanasubiri Kazi ya Mungu haina makosa Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa Sio juju ni maombi Ni maombi Sikelele ni maombi Ni maombi Sio juju ni maombi Ni maombi Sikelele ni maombi Ni maombi Hoya, hoya, hoya Magoti nipige Nimweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu Kazi ya Mungu haina makosa Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa Kazi ya Mungu kweli haina makosa Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa Sio juju ni maombi Ni maombi Sikelele ni maombi Ni maombi Sio juju ni maombi Ni maombi Sikelele ni maombi Ni maombi Maneno ya wanadamu Yalinilenga kama mishale Ila Mungu hawezi kubali uanguke Alichoanzisha leo Lazima atakamilisha uwe Kazi ya Mungu haina makosa Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa Kazi ya Mungu kweli haina makosa Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa Sio juju ni maombi Ni maombi Sikelele ni maombi Ni maombi Sio juju ni maombi Ni maombi Sikelele ni maombi Ni maombi Si uchawi ni maombi Oh si ulevi ni maombi Si kwa nguvu zangu mie ni maombi Si kanadi ya katami ni maombi Oh ni maombi Oh ni maombi ni maombi Oh si kwa nguvu zangu
Follow on Twitter and Instagram at DJ Starborn. Facebook at DJ Starborn.